abacho balena masani ngiyabamosh mina uma mpinjala ngiphetho pep sami ngenile ngenza kohlekayo weekend to weekend mina ngishona phansi kyashisa sani kohlwe efosa skin to part jive jump pass and penduka umswipe umswipe dot dot yeah izinja zempil izinto ihleli uchola Mingeni, ingane senhle, siveza amathe
Izinja ze game namhla sesifiki aphuma ama drinks sivele sekushubi namhla vele ngizohamba nofiki yashisa lelanga nalo selibasile iheni isayiphuma same time kohlwa ngethemba lakho nababantwana phithizela abafazi ucabanga lapho ngifunani lo mntwana myekela
got no time for favors if you owe me you better pay me I'm addicted to the babe lesa malengi pendukula cash lesa malengu putu macho salale kayo mama uzongolele mama ngiyakuhlaba mama ngiyakufuna
amabhiya agcwele fridge for door kohlwa ngale olala ka next door sikhuluma kakhulu zophathwa inhloko shisa le nyama uma nje upol sigibele i-quantum sihamba nabantwana sinyathela u-N2 sibhekise emakhaya sibhethe amabhiya ikhorana nesavana lapho e-backseat ngiyabona zawushaya
izinja zempilo izinto ihleliwe utshola Awukahle mntwana ishoti angijulukise Ubuhle bakho sisi bengijulile Kaloku ngitshontsha ngeke ngifake amazimu Zokuthengela iphuzo ngeke ngicheck-e price Imoto ipakile mina ngifuna sendi Awuphela ngiyezwa bathi uphume emnambini Ngazama ungigogoda ngisilipiyani Izinja zempilo Izinto ihleliwe Utshola Mingeni, ingane senhle, siveza amathe Ngiyakuzohamba nofikile, mntwana uthobo phela simfikise Vele nami sengithuthukile, ngoba nami vele ngisithobile Norush ibhadela ma ngijahile, cause I know good in tech club Namhlanje angilali ngiyakuhlaba, DJ mcela udlale nami